Sote waumini sila Tuachea utotoni hivyo Mula wetu mtukufu rahma Atatupa afya njema na ima
Ramadhani, Ramadhani, Ramadhani Mwezi mwema ulotufika dunia
Sifema tukawa beza wahumi Kukukeni ya mweza yemana Wacha sote kwa kesa wakumbuke
Ramadhani, Ramadhani, Ramadhani Mwezi mwema ulotufika dunia
Kwa ima
Ramadhani, Ramadhani, Ramadhani Mwezi mwema ulotufika dunia Shida sote tufungeni sila Mwezi kunusurika kwa mara
Mwisho kwa mola rabuka tuombe Atupe kila baraka Ramadhan Atuepushe na shaka dunia Atuepushe na shaka dunia
Ramadhani, Ramadhani, Ramadhan Usuwema lotufika dunia
Tutufungeni
tutukusifu sifa
amelipia.
Halawa.